Mbona umeshalala? Mbona una haya? Nafsi yangu ishapagawa, nahitaji dawa, dawa. I wanna be your soldier, oh. Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.